Mibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare cyasohoye mu mwaka w'ibihumbi 2014-2015 igaragaza ko urubyiruko rukoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro. Ikigereranyo kigaragaza ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 19 abangana 35% n'ibice bitatu bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ikigereranyo kandi cyerekana ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 20 kugeza kuri 24 bo abangana 47% n'ibice 4% nabo bakoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro. Dr. Nzabonimana Seti impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko Minisiteri akoramo yashyizeho uburyo urubyiruko rwakwifashisha kugira ngo rwirinde inda zitateganijwe ndetse no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Iyi mpuguke ivuga ko urubyiruko rutangirira ku myaka 10 kugeza kuri 24 ko byagaragaye ko urubyiruko ruri muri iyi myaka rujya rutwara inda zitateganijwe.
Aha ngaha urubyiruko rukaba rwemerewe gukoresha kuko imwe n'imwe mu miti yibunda yisanzwe ikoreshwa n'abakuru angana abakuru byo kuba kenshi rukoresha imiti y'igihe gitoya, anavuga nk'agakingirizo akanoneho n'indi miti nk'umuti nk'ibinini by'amoko atandukanye. Hari ibinini banywa buri munsi ariko hakaba n'ibinini tuzi umuntu anywa yamaze gukora imibonano mpuzabitsina, akenshi akaba ari nk'ikinini kimwe cyangwa bibiri kugira ngo adasama. Nkorora rushinge rw'amezi 3 na rwo ruhari ku buryo bashobora kurukoresha, ariko hakaba n'abandi bake usanga bakoresha ibinini banywa buri munsi ndetse na urushinge rw'amezi 3.
Leta yashyizeho ibigo by'urubyiruko bifasha urubyiruko mu kubaha inama mu byerekeranye no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Madamu Kamunana Epifania ni umujyanama mu kigo cy'urubyiruko rwa Kabuga avuga ko urubyiruko bakira akenshi ruza rutaje gushaka gahunda zo kuboneza urubyaro ariko baza nanone bafite ibibazo bijyanye n'ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere.
Ashobora kudahaguruka mu by'ukuri avuga ngo ngiye kuboneza urubyaro hariya mu kigo cy'urubyiruko, ariko akazanwa n'ikibazo nari kigendanye no kuboneza urubyaro ugahita rero umwinjiza muri za serivisi dutanga hano. Ahubwo serivisi zo ni nkeya ukurikije uburyo babyitabira rwose. Hari n'igihe baza nanjye sinshobore kubaha serivisi kuko ndi umwe, bishobotse twaba benshi kugira ngo tube twabaha serivisi ari benshi cyangwa n'ibigo bikiyongera bikarenga wenda kimwe cyangwa bingahe mu karere ku buryo naho muri buri murenge hajyamo ikigo.
Si abantu benshi biyumvisha ko umwana w'imyaka 14-15 cyangwa 20 akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, ariko abo nasanze ku kigo cy'urubyiruko rwa Kabuga babwijwe irya mbere ko iki kigo cyagiye kibafasha gusobanukirwa ibintu byinshi binyuranye batari bazi mbere.
Muri cya gihe uteganya ko umukobwa aje kugusura uza hano ugasaba ubufasha akabasha kuguha za prudansi, nkibuka ko kwikingira biba ngombwa mu gihe kwifata byanze.
Njyewe urabona ko ndwaye ibiheri, hari nk'abasore bagendaga bacika yuko ndyamanye nabo byakira, ariko nari naragiriwe inama yuko atari cyo kibikiza kandi imisemburo nyine y'umuntu ibimuri mu mubiri bambwiraga yuko biri bukire nkazana po nziza nyine.
Umujyanama mu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere Madamu Kamunana Epifania avuga ko ababyeyi bakwiye kumenya ko ibihe urubyiruko rurimo byahindutse bagatinyuka bakajya babwiza abana babo ukuri ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere.
Akava ku ishuri rwose ava ku ishuri muri nayini agahitira nayini forumi ati muga mpa agakingirizo rwose arakubwira ati bye rwose nkubwize ukuri muganga ntabwo kwifata nabishobora. Ubwo rero ndashaka mumpe uburyo wenda mpa agashinge cyangwa ibinini ku buryo ntazasama, ariko kwifata ntabwo nabishobora.
Ubwo ni umukobwa ungana gute?
Muri ya myaka hagati ya 15-24. Urumva umubyeyi kubigendanye no kuboneza urubyaro byo kuvuga umwana yanyweye ibinini cyangwa yafashe urushinge mu by'ukuri ntabwo yabishyikira. Ariko nanone ikigaragara cyo nuko ababyeyi batazi ko abana kuri iki gihe bakora imibonano mpuzabitsina kurusha n'abashatse. Nanjye mbagira izo nama ari igihe abimbwira nkava mu kazi kanjye nkiyambura umwambaro w'akazi kanjye yabivuga nkahita mvuga nigira akagahungu kangana n'uwanjye kaje kusaba udukingirizo. Ubu n'uwanjye wasanga hari nawe yatavuye ku ishuri agiye gusaba udukingirizo. Ariko icyo tugomba kumenya ababyeyi ni uko abana imibonano mpuzabitsina barayikora, ahubwo tugomba kwishyira muri wa mwanya bahora badukangurira n'abayobozi wo kumenya abana.
Usibye ibigo by'urubyiruko bimaze kugera kuri 17 mu gihugu hose, Leta yateganya gushyiraho icyumba cyihariye muri buri kigo nderabuzima cyaje gifasha urubyiruko. Ibi byumba biteganirwa ko byajya bikorera hagaragaramo abaforomo bakiri bato urubyiruko rudatinya ndetse urubyiruko rukanashakirwa imitsi yihariye urubyiruko rwajya rwakirirwamo kugira ngo birinde guhuza n'abandi baturage basanzwe babagana ikigo nderabuzima. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.